bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose. Iki ni ikiganiro muri Isanga. Mwese ndabatumiye hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nkuko nabasezeranije mu kiganiro cyacu cy'ubushize, ubushakashatsi turimo gukora kuri kude tabaye mu Rwanda hashize imyaka 47 burimo kugera kuri byinshi cyane. Gusa ntituraburangiza kuko hari byinshi tugishungura. Turabararitse rero, mwihangane, ntimurambirwe. Mutese, none uyu munsi mwateganije iki? Murashiwe rwose. Gusa mbibutsa ko uko ibi biganiro byagiye bikurikirana kuva bitangira, hari abagiye batwumvisha ko kitari igihe cyo kugaruka kuri iki kibazo cya kudeta, ko igihe kitaragera. None se bitabaye ubu, icyo gihe cyazagera ryari? Nyuma indi myaka 100, igihe abenshi mu bafite amakuru y'imvaho bazaba batakiriho? Yewe, natwe ubwacu sinahamya ko muri iyo myaka yindi 100 tuzaba tugihumeka. Namwe mubizirikane, muzatubwira. Mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize twagarutse ku buzima bw'umukobwa, ndavuga umukobwa rukumbi Anyesi Kabarenzi, wafunzwe afite imyaka 24. Yibarutse umwana ageze muri gereza, ariko ntiyabona amahirwe yo kurera uwo mwana abyaye kuko yitabye Imana. Uwo mwana ni umukobwa, ubu nawe ni umubyeyi, afite abana barimo n'abakobwa. Mwatwandikiye muri benshi mutubwira ko icyo kiganiro cyabanyuze. Bamwe muri mwe mwatubwiye ko mwacyumvise amarira akisuka, abandi agahinda karekura, naho abandi bibatera gufata ingamba nshya z'ubuzima. Mutwumve neza, intego yacu ku ijwi ry'Amerika si ukubashengura umutima, ahubwo ni ukwibukiranya ko twese turi abantu, kandi ko igihe cyose ibyo tunyuzemo mu buzima bwacu n'ibyo twumvise bishobora kutuviramo amasomo y'ubuzima aho gusimbarara kuri kamere muntu rusasasa. Niyo mpamvu icyemezo twafashe uyu munsi ni ukongera kubumvisha ibyinshi by'ikiganiro cy'ubushize. Si byose ariko mutwumve neza, harimo n'inyongera tugiye guhita tubagezaho muri uyu mwanya. Nanone ndahe ijambo umunyamakuru mugenzi wanjye wakoze akazi kenshi mu gutegura ibiganiro, Venuste Nshimiyimana, akomeze akibagezaho.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Uyu munsi hari byinshi, isi yose irizihiza ku nshuro ya 8 umunsi mpuzamahanga wagenewe umwana w'umukobwa. Ni umunsi wo kuzirikana uburenganzira bumugenerwa ugereranije n'ubw'abavandimwe be b'abahungu babona. Ni umunsi umuryango w'abibumbye uvuga ku kibazo cy'ubusumbane n'ihohoterwa abakobwa bakorerwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi twibuke ko mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko, mu mateka uburenganzira bw'abakobwa bwazaga munsi y'ubw'abasaza babo. Muri iki gihe biragenda bihindura isura. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa, turakirana none umwana wa Nyeshi Kabarenzi kugira ngo atubwire icyo atekereza ku kiganiro cy'ubushize twari twahariye umubyeyi we n'isomo yabonyemo ryamwunganira mu murimo we akora nk'umuganga usana imitima yahahamutse.
Yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanza, nagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkaba ndiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi.
Nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere buteri hahamuka kubabukorewe kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho amano nkariye buriya abari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
ariko Dr. Uwimana igihe cyose nganiriye na bamwe muri mwe mwagezweho n'ingaruka zari ryahinduka ry'ubutegetsi hari bamwe babivuga baziga kubera ihahamuka ariko hari n'ababizi badatobora ngo bavuge uko byagenze ibyo byo ubibonuke
buriya Venise ntekereza ko abantu bakoze nk'ariya mahano cyangwa babigizemo uruhare icyo bifuza ni uko ibyo bintu bitavugwa na gato bityo abo bahemukiye bakigumira mu guceceka noneho ku miryango y'abahohotewe ndashaka kubabwira ngo nigire ubwoba bwo kumva ibyabaye bamwe muri mwe mwumva ko bibasubiza inyuma nibyo koko kuko harimo agahinda kenshi ariko ni ngombwa ko igihe nk'iki kibaho mwebwe cyangwa abana banyu bakamenya ayo mateka bifashishije ubuhamya abatanga ubuhamya batuma ibiri muri ya nkangara navuze mu kanya bitabatera ubwoba nkaba nashobora kubireba nkabyumva nkabishyira mu mateka yahise iyo bitavuzwe bigumye byihishe bituma ayo mahano akomeza ubukana bwayo butagabanyije na gato kandi noneho kigaragaza mu buzima bwa buri munsi
urakoze cyane Dr. Uwimana guhumuriza benshi muri mwe babikeneye ndifuza kugushimira kuba washoboye kuza muri kino kiganiro twongeye guharira umubyeyi wawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa
urakoze cyane Bwana Venise sinarangiza rwose ntashimiye abantu bose bohereje mesaje bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose kandi ngira ngo mbabwire yuko ndaho ko nkomeye kandi nta muzinya mfite
Washington ijwi rya Amerika
nyuma y'ikiganiro twahariye Anyeshe Kabarenzi twakiriye ubutumwa bwinshi ariko duhitamo bumwe ubukomeye uwitwa Aimable Tabaro utuye mu mujyi wa Edmonton muri Canada yanditse avuga ko amaze kumva ikiganiro kuri Anyeshe Kabarenzi wicishijwe inzara ari muri gereza mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kujya yiyiriza atariye ku itariki ya gatanu ya buri kwezi ubutumwa bwe murabugezwaho n'umunyamakuru mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma
maze kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwakira 2020 ikiganiro cyahariwe nyakwigendera Kabarenza Nyensi harimo n'ubuhamya bw'umwana we Dr. Uwimana Christine niho numvise ko ntakomeza kwicara aho mba muri Canada numva ikiganiro gusa kandi nari nkwiriye uko nshoboye kugerageza kwiyumvamo no kwibutsa ububabare n'uburemere bw'inzara byaranze urupfu rwa Nyensi Kabarenzi n'abagenzi be ariyo mpamvu niyemeje kwigomwa kurya no kunywa umunsi wose ku itariki ya gatanu z'ukwakira 2020 kandi niyemeje gukomeza iyo gahunda yo kwigomwa buri tariki ya gatanu ya buri kwezi kugeza habonetse ibisubizo ku bibazo benshi dufite ari byo kumenya abapfuye icyo bazize kumenya uko babayeho muri gereza kumenya uko bishwe kumenya aho babahambye cyangwa aho babajugunye ibyo niyemeje bizamfasha kumva agahinda k'abapfushije no kwibutsa gukomeza guharanira gushakisha ukuri bityo bizatuma twese dutangira kwiyubaka
ngaho nguko ijwi ry'Amerika ntiriheza nawe niba ufite icyo wifuza kudusangiza ntuzatinye kutwandikira turi mudatenguha nubwo bwose ikiganiro gishobora kuboneka kuri murandasi mwadusabye ko twagisubizaho cyane cyane ko murandasi idafitwe na buri wese mujye tukinonosora ubushakashatsi ngo tubagezeho ibindi biganiro
Muri sanga Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Mu gutangira iki kiganiro kihariye kuranyeshe kabarenzi ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya coup d'etat akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gakire uko mwabyumvise mu biganiro byacu ari mu ba mbere bishwe yaguye mu nzira bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri. Mushikiwe ari mu banyuma bapfuye turabigarukaho umukanya. Yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara. Undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Abakozi ba Leta. Hanyenshi Kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9 abahungu 5 n'abakobwa 4. Imfura yari Gakire nababwiraga naho Kabarenzi yari uwa 4. Kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze dore ko na se yari burugumesitiri wa 10 Masango. Abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza. Ijwi rya Amerika yashobye kubona uwari inshuti ye ikomeye Cecile Mukabiganda ari mu Rwanda.
Urabona turabana baturanye kwiza no ku kigo kimwe primeri ariko we yarandi imbereho nk'umwaka ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe tujye muri segonderi ariko ntabwo twize muri segonderi imwe mu ntangiriro njyewe nayize Kigali muri lise hari ya Notre Dame we ayiga mu by'Imana mbese nk'uko habaye turakomeye iki gihe bakoraga egizame ibashyira mu matrisiyo noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri ubwo rero njyewe ndakomeza ndiga ndarangiza maze kwiga ariko muri ubwo burwayi bonetete inshuransi yaramusuraga nkagira gute kuko naho yabaga muri famiye yabagamo nyangiye nabagamo nabo bari inshuti tukagendana twakomezaga guhura kenshi yaragize muri sosiyare ku Karubanda ubwa nyuma ndabyibuka ndumva hari muri 72 ukwezi sinzibuka neza ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru w'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori mbizamo ubwo rero duhuriranye kuko nakubwiye ko izo famiye z'abana duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye kudeti birabaye ntabwo twongeye kubonana.
Murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga anyeshe Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima twumve Imakurata Mukamugema bakuranye
anyeshe ko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane utarakundaga kuvuga wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mubatisimu wakundaga guceceka cyane utarakundaga kuvuga no gusamara akaba yari umuntu wari umukobwa wo kugira ku mutima utanavuga cyane akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi yari umuntu wicisha bugufi cyane stressemple ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi akanakunda gukora attention ku bantu bose no ku bintu bihita kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane akagira igihe cyo kwitegereza abandi agaceceka ariko ibintu byose abuze abonye byose ntabivuge.
Ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya akiri na mutoya mubyirukana wabonaga ari umwana ucisha makeya
kuba turi kumwe nawe twagombaga tukamuzunguza tutari kure kuki udakina kuki udaseka ngo ino hano tubwira ukabona nyine no akaba yanakugaya kandi mungana akavuga ngo munyi bisize ngo gose wajya ngo uvuge ikintu nyuje ngibye akaba ari umuntu witondaga cyane noneho iyo twebwe bikatuje ko dutwara abasazi dushaka gusana nawe ntadukundire ku buryo n'abantu bacu batubata ku makobwa mu magiye murebera kuri anyesi kare ukuntu umukobwa uvugira ku mutima ariko ni karagiteri y'iwabo niko bene nyina b'abakobwa bose bari bameze niko bameze na nyina niko yari ameze abantu baceceka adakunda kuvuga ubudomo no mu gihe yagendaga akura ukabona we harimo abantu bakuru ukabona bataragize igihe cy'ubwana bwo kuba basazi no kwirukanka no kuba bashabutse ndumva ari umuntu witonda cyane bigakabye
inshuti ya Cecile Mukabiganda yunga murya mukamugema
icyambere kimuranga cyamurangaga preze intelligent n'inshuti pe yari umuhanga cyane bigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizabiriya bizamere bya CGM bavuga bati yabaye parmire cinq premier mukuru y'abana ba ubutembere yari umuhanga rero kera kimwe akaba n'umukobwa witonda utuje
na Michelle Shumbusho ari mu Rwanda n'umuhungu wa Kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michelle Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyeshi kabarenje muri gereza umwe afite amezi abiri undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza
hari ibintu nka bibiri yambwiye cyete kiri mama akundaga gusenga cyane kubera yari Catholic hadi sengesho ubona bavuga ngo ndakura mu Samaria jwa
ya ni ndakura mu Samaria we
ndakura mu Samaria kagira rero ni shapure yasomaga nyine kenshi ubwo abavayo kujya kuryama kenshi voilà ni cyangwa ngiye kwa kunda gusenga akunywa ikintu yibukaga mama parce que mama we ntago ari yari mu Catholic ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo agafaransa Maria akagira n'akantu donc nisha kurebara nisha kure cyane ni amwibukira gusenga puis ngo yari umuntu uri karme ariko noneho ubu ushobora kugusetsa we ntaseke n'icyo kintu n'ibintu yambwiye kuko namubaje igihe kinini
anyeshe kabarenji arangije amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Cito i Kigali ahavajya ku karubanda nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana aho ku karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972 yari mu cyiciro promotion ya 11 ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'ijana na 65. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima
kabarenzi anyesi nyokavugwa twize mu kigo kimwe karubanda hagati ya 69 na 72 72 niho yarangije hari icyiciro bibiri hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine ubwo rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri ubwo yarangije muri 72 yarahansize ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe twahuriraga hamwe
ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe niki umwibukiraho uvuga uti Anyesi umwibutse nibuka iki
Anyesi umwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa yari umukobwa w'umunyamutima mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda umukobwa wiyoroshya umukobwa w'imico myiza umukobwa rwose uwashishikariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga nabo babikira nyine babawuziriya nise nakubwiye umunyamutima sinzi ukuntu nabikubwira ni ijambo ry'Ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine, rikubiyemo umuntu witonda, udahubuka, udasaragurika, uzi icyo akora, uzi icyo ahamagariwe, udapfa gukora ibyo abonye byose,
ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga.
Wicisha bugufi, witonda, utirata, ahura akagusuhuza, waba ukeneye ubufasha akagufasha. Ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize.
Musaza we Claver Murara nawe avuga ko anyeshi kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo.
Cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo. Akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane.
Hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga. Biyo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho
rwose cyane, ahubwo byaratangaje kuba atarabaye mu bikira nyine, ariko buriya nta vocation yari afite. Yari n'inshuti yanjye cyane yihariye.
Wowe ko yari inshuti yawe yihariye, ni iki mwahuriragaho cyane? Wavuga uti nka umushiki wanjye
akenshi nyine twarakurikiranaga, yanyitagaho cyane nyine. Ibyo nabonaga rwose, yumvaga mbesha niba yabona akora igihe muto yahaye akagirira impungenge, agashaka ko ikintu cyose ari byo wagifata.
Avuye ku karubanda ararangije, hari abambwiye ko biganye, bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali. Aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi?
Naho ngaho muri Shasha, ahandi yatangiriye naho ngaho niho yatangiriye.
Umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga, bamufatiye iki? Yarahuriye hehe na politiki?
Urebye mbese mbona ko ariyaga famiye yose, ntibyashakaga famiye yose gusa nta kindi.
Kubera ko ni ikibazo nibaza, n'umwana w'umukobwa imyaka 24, abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri perezidanse, bakavuga bati buriya yari afite amabanga. Abandi bati buriya yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, kubera ko ariho musaza we yakoraga, bati buriya yari afite amabanga n'icyo yazize. Ariko uwo ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima, ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, umwana w'umukobwa afatwa azira iki?
Azira nyine yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyanduka, cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango.
Nubwo bwose atakiriho, ariko ariho kubera ko yasize imbuto, niba ariko nabyita mu Kinyarwanda. Kuba yarasize umwana, iyo ubitekereje wumva umeze ute?
Biradushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwasize, kandi umwana yasize nyine niho urwibutso rwe, kandi yasize n'umwana ubona basa. Bikaba biradushimishije kuba atarapfuye ngo agende uhiri busheri, kuko yasize umwana ushobora umuntu areba nyuma agahita amwibukira.
Umwana basa, umwana ufite urugwiro, ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje.
Umwana w'ubwenge cyane nyine, afite ubwenge nk'ubwa nyina.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda. Baraganiriye cyane by'abakobwa, amubwira ko afite n'inshuti ariko ntazi yamubwiye. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1973 nibwo anyeshe Kabarenzi yasamye, kuko yafunzwe afite inda y'amezi atatu ariko itaragaragara. Mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta, Agnes Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali, ntigeze akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri presidence nk'uko bamwe babitekerezaga bashakisha icyo yazize. Nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi. Nubwo bwose rero yaratwite, yarafashwe, arafungwa, afunganwa n'undi mukobwa, Rudori Anne Marie Nikuze, ariko ariko yaje gufungurwa. Anyeshe Kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974. Amakuru Ijwi ry'Amerika ifite nayo umuntu wabonye Anyeshe Kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje kwa byara, yambaye imyenda y'umukara. Umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana. Mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya, yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru. Abanyagiterama bo hambere benshi barayimenye, byavuzwe ko ariwe mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda. Niwe rero bajyanye i Kigali. Amakuru Ijwi ry'Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari ministre w'ubutabera. Baramutakambira, abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza. Bagezeyo yahise ababwira ko bishe amategeko uko batagombaga kuva muri komine, ndavuga Madame Nyiribakwe. Ariko ministre Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana. Bagiye muri gereza ya Kigali Kabarenzi abahereza imfura ye, ababwira ko yitwa Uwimana Barataha. Bageze mu Yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje. Cecile Mukabiganda yarumwe muri bo.
Akazana kakageze muhira aho yari atuye uwo muntu iwabo, yarakiri iwabo yaratarana shaka yaje wenyine.
Akikageza mu rugo ako gahinja urakabona na uragasimbagiza ukabona akagifite imisatsi nk'iyo mu nda.
Turagaterura nyine takarimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa arakarira rwose karakura kabake. Yaje kuba akabaza nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi ariho kaba ariwe kazi yanashatse akuze rwose cyane abyara akana kamwe aburera nabwo ari bubiri ariho ubwana bwe pe burabyirukana burakurana noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwa ya famiye iwabo wa nyuma.
Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi aramubatirisha amwita Christina. Inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu ari Vera Niyitegeka.
Naho nimenye nakwiswe n'inkuba ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye nta uzongera kubabona, nanone birushaho kuba igitangaza. Ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa, ngira ngo ubungubu yari kuba anezerewe ko yujukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye. Ibyo birashimishije cyane, birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho, kuko turamwibuka turamuzi, kandi usibye no kumwibukira no kumwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye, kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'urwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Ko kantu ko mu ishuri ni akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe.
Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Anyeshe Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali yajyanwa muri gereza ya Ruhengeri, afunganwa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki, afunganwa n'abagabo atari umugabo, yarafunganwe n'umucamanza Kanana Minadab n'umugore we Pauline yarafunganwe bakunze kandi mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yarafunze nubwo nyinshi kabarenji atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhurukundo yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yarafite Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri kabarenzi
Agnese Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabibwiwe n'umubyeyi wanjye akiriho kampeka ahabari igihe rwose nta habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prizo ndetse umubyeyi wanjye ize kumbwira ko ari igihe igeze gufatwa n'umusonga bisaba yuko Agnese Kabarenzi Imana imuhe iruhuko ridashira itaho kumpeka kumparabya ku mabibero ntabwo rwose sinzi urumva ntabwo biba byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi by'ibikomere biba biri aho ngaho nabana nabyo
komera
bose babaye tortira babayeho mu buryo tortira mo harimont bwo kubabaza ndashaka bihuriye n'idini
ndabizi komera niyo mpamvu kino kiganiro nifuje kukibaho no kugira ngo abanyarwanda bumve ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryagwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu cyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi
Washington ijwi rya Amerika
mu mwaka w'1977 abayobozi bagereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura na cya gikoma kibingume Justine Mugenzi umunya politiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na ministeri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga
ngo ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi haramaraso ubwo kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sivile y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arayabanza avira hejuru yikarahiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi sivile bakinguye dutaza ntacyo kuba se bagara yarazaga kingura akarunguka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31 undi wakurikiyeho donko hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese
muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Agnese Kabarenzi nibutse ko ari we mugore wenyine warufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7 yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye Imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 atarya yari afite imyaka 28 twumva Justine Mugenzi
twibwe twarumirwaga twari twarumiwe kuko tutra tragedie yatangiye twireba tukabankuraja bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho kuko ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka amamadoni n'était pas dans un différent climat que celui-là.
Hari uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe harabambiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo akavuga ndakura mu Samaria mbere yo gusinzira ayo masengesho yazandakura mu Samaria barayumvaga hamwe n'izindi fungwa bayavuga basenga
mu minsi ya mbere bagisengana n'ibyo nakubwiye nti babanje kujya basengana bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho ariko mu mando n'ibyo byaracitse ama manda nijara chuchitse wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva sute na uri muhindi cyane makuru yabikomeje kuko yari parmi les des personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inequivoque
mu Rwanda rwashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye
c'est ça.
Akamusaba amazi akayamwima. Ari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye Imana.
Wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine ine cyangwa itanu
uwamubanjirije muwamumwibuka
uwo basigaranye nyuma n'uwitwa Ruizi twagira Yesu
Justin Mugenzi ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa. Mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madame Kabanda Felicite. Mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kurangisha Kabarenzi?
Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishinguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe. Ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwose bakamumutwara gutyo, ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho. Icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana, ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure.
Uwo mwana wa Kabarenzi yanyeshi abumva ijwi rya Amerika baramwumva mu kanya, ariko unyemerere mvuge gato ukundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Suryetna Augustin Mbaraga. Namenye ko munafitanye isano mutwibutse.
Nuwo mu muryango ariko namumenye cyane cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri Ecole d'Officier arangiza ari uwa mbere wa promotion 72 ari i Kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira igikondo aho twari turi. Ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona, tuza kumva ko yafunzwe nawe ndetse ubwo twamuherukaga i Kigali. Uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana mesaje ati ndahari uzambwirire uzababwire ko wambonye, nuko
impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishakisha tugishaka kumenya aho bashyinguwe. Lieutenant Augustin Mbaraga nta mwana yasize, ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano kuri Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze. Niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi.
Yewe Mbaraga n'agahinda kuba nta icyo yasize inyuma, abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo, ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yaratarashaka, n'ababyeyi be barapfuye. Ubwo rero n'agahinda kutagira uwubaza ibya Mbaraga, ariko nawe urumva yari yagiye yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu, ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane. Nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo, yari amaze umwaka gusa mu kazi. Yewe ntabwo namuvugaho byinshi, ariko n'agahinda yadusigiye muri famiye. Mbaraga yagiye atarashaka, nta mwana yasize, ariko amahirwe tugira ni uko anyesi we afite ishami ryamushibutseho.
Bari bariho ntibakiriho, ariko Imana ishimye turiho, ngo dusohoze TV cy'urukundo baturaze.
Anyesi Kabarenzi ntakiriho ariko ariho, kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa. Yasize imbuto y'ubuzima, imbuto yo guhuza no kunga imitima. Muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse, Dr. Christine Uwimana arubatse, afite abana batatu, ni umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse, akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne. Dr. Christine Uwimana, nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Muraho neza Bwana Veniste. Nagira ngo mbanze gushimira cyane Ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakeneye cyane mu mateka y'Abanyarwanda. Nagira ngo mbanze mbashimire.
Murakoze cyane.
Hanyuma icya kabiri, nagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi, ibyo babonye, kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twapfushije abantu muri kiriya gihe.
Urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro, kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abamaze kuvuga bose. Wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe, bamuvuga ibigwi, bakwibukije byinshi utaruzi. Hari n'ibyo yenda waruzi wabwiwe, ariko nagira ngo mbanze nkubaze, wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho?
Icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza. Biragoranye kumenya igihe namenye neza, ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya, narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho. Ariko n'abantu babivugaga atari igihe babibwiye, bakabivuga hagati yabo, cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bahindutse. Nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo. No, nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri jyewe, ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye, kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza, mfite imyaka ndumva ari 14. Ko kuva nkiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mu mama wambyaye kandi utakiriho.
Muri abo babyeyi bakureze, muri abo bana mwakinanaga, cyangwa se abakuru bakubonaga, hari uwigeze kureba mu maso akavuga ati uyu mwana
arasa na kabarenzi
yo ekereza ko abantu bose bambonaga kubanye mutoya bahitaga bamubona muri jewe nubwo batabimbwiraga directement ariko urabona ukuntu giteye mu mico yacu ya Kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi abantu benshi barambonaga kandi na nubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segondaire aho nigaga mu by'Imana ambonye arikanga kandi atanze neza arampamagara ati mwana turinde uruwande noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri secondaire donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bambonagamo
bamukunagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri segonde ajya mu mashuri yisumbuye akaba ari nawe ubu wa mbere nawe nzi ko uri wabyirutse uri umwana uzi ubwenge ndetse na n'uburi uri igihangange sintinye kubivuga ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta hari utuntu muhuriyeho sinzi niba warubizi hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa n'ibyo bikubwiye mbere cyangwa se urusanzwe ubizi
nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane ariko mu by'ukuri cyerekana ko nabyibagiwe ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iri nyinshi abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri ku buryo nyine bahita bagavuga bati ni nka mama wawe ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa ahubwo njyewe navuze ntibanze babyitiranyije nanjye kuko nkiri muto niga nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda
icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki
icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima nawe yakoraga aho hafi ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banjya iruhande na mama nuko igihembo bampaye rero birasekeje igihembo cya iniforume ya kake y'abahungu ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego
nuko aho kuguha juru baguha kaki
bampaye kaki ariko sinzi icyo mama yayikoresheje birasekeje cyane nyine nibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu aribo bashobora kuba ba mbere
birashekeje cyane ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo Michelle yarawe yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunyamunyaka mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umucecetse cyane ibyo byo guceceka nawe birakuranga
ese navuga iki wagira ngo hari yego cyangwa oya ntekereza yuko hari ibihengeramo nk'abacecetse cyane kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40 kuko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange sanga bagiye icyo kintu cyo guteteka noneho by'umwihariko umuryango wacu ahubwo yewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu
ariko se ugakunda no gusetsa nkawe
yewe jingi byose abandi nibo wenda babimbwira abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nibo batangatse mwanyaje ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza gusa icyo namenye ni uko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina roke cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba
iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga
yo baravuga ngo umuntu aririmbye abasenze kabiri ndi umuririmbyi kuva kera cyane kuva mfite nk'imyaka 13-14 kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubungubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora kukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro hari ukuntu bimpa amahoro y'umutima
ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu kwiyumva no kwimenya ufasha abantu kwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabibaye ku mubyeyi wawe
ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ni ngo yarabishatse ngo niyo wabishatse gukora ku kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko yabangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomere donc nshobora kumva abandi noneho formasiyo nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye donc tuba dufite iyo formasiyo idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana
wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureze urakomeza ubaho urigura arangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo
ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri njye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma nyuma ndaza sinzi niba ndibone undi muntu utumye wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka ya mama n'uko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu miterere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yarameze icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na nubwo ngubwo nkibaza nuko umwana avuka ku babyeyi babiri nukumenya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma njye ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa umaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze ariko hari ikintu kimwe ngibura nuko ubwo rero ndacyategereje
nuko ukomeza ugategereza ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje hanyuma dusoze ikiganiro
nongere nshimire warandagushimiye cyane bwana Venus ntabwo narangiza iminota mu mpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe n'umugabo we bari ababyeyi banjye nawe witabye Imana ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere kuko rwose birabafasha ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize birica mu mutwe ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje kugira ngo hatabaho navuga ngo mu kinyarwanda rupture kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu ni icyo ngicyo narangirizaho ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40 nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora
ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo
murakoze cyane rwose kuri njyewe ni byishimo ntimugire ngo n'agahinda kuri njyewe ni byishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza donc ni ibintu binyubatse cyane ndabashimiye
Bari
ikiganiro twari twahariye Anyeshi Kabarenzi umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere ya Gerigori Kayibanda yimiki ya kabiri ya Juvenal Habyarimana ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya Anyeshi Kabarenzi mugaragaza icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye. Mbashimire namwe mwese mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.
Twabaye impfubyi tukiri bato.